captain. Yeah, yeah. Oh, wow, 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 wow,
wow. Oh my god. Yeah.
Naweza sema you my friend girl. Kila unachofanya uko ready. Kwako nimefika wala sichomoi. Penzi unalonipa uweledi. Oh baby you my fire. Pangu unabaya. Wacha nikupende in my life. Watoto la kichaga ama la kihaya. Wacha unifanye mpumbavu. Yeah. Muda mwingine siamini kama mwanadamu majini. Ushanikata na ulimi. Chochote sisemi niamini. Muda mwingine siamini kama mwanadamu majini. Ushanikata na ulimi. Chochote sisemi niamini. Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa washa.
Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa washa.
Washa washa benzi, nina washa washa
washa washa.
Nina washa washa benzi, nina washa washa.
Banana, banana.
Yeah. Natamani tuziko wa wili wili. Ama nibadili na yangu dini. Mano meishika yangu wakili. Sielewi nimepatwa na nini. Mana ilo benzi. Kichaga, laki makonde, laki haya. Manelo benzi, laki tanga, laki nyakyusa. Ama laki zenji. Muda mwingine siamini kama mwanadamu majini. Ushanikata na ulimi. Chochote sisemi niamini. Muda mwingine siamini kama mwanadamu majini. Ushanikata na ulimi. Chochote sisemi niamini. Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa washa.
Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa washa.
Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa washa.
Unawasha washa benzi. Unawasha washa
washa. Banana.